Blessed Heavenly Father,
Babe, losezulwini lobusisiwe. Ngebukhona bamoya loyingcwele losebuvele bulapha. Sisonzela evini lakho lelingcwele.
And although with a bad voice,
futhi naloku nje kungeliphimbo lelibi litama kungibamba futhi ngikhuluma emavi ngekunesa nekungatatateli ngangoba ngingakhona ngincusa kuhola kwakho kwebuNkulunkulu nekugcoba kwamoya loyingcwele ukuthi kuhambe emkhathini wethu kusisa futhi kwangathi yena losetindzaweni tonke kwangathi angathatha livi laNkulunkulu futhi alinikete kuyo yonke inhlitiyo njengoba nje sinesizingo kwangathi angasondla kusihlwa etikwetinto letinhle taNkulunkulu futhi kusihlwa sisakhuluma evini kwangathi tinhlitiyo tethu tingaba ngemamayela lamaningi kungena eCalvary lapho Jesu akhokha khona yonke imbadalo lenele lebeyidzingeka yetahlulelo letinkulu taNkulunkulu letivela ensimini yase-Eden. Futhi namuhla kwangathi singaconza ukuthi silungisiswe ngesihle ngekuvuka kwakhe ekufeni nangekufa kwakhe kungcwatshwa nekuvuka ekufeni. Futhi kusihlwa asisesibo balelive ngoba sithengwe ngelinani lengadi leligugu yendvodzana yaNkulunkulu. Futhi kwangathi thine ngetinhlitiyo letibongako singaguqukela kuwe kusihlwa ngayo yonke ingcondvo nemandla naloko lesinako ngekhathi kithi futhi sikukhonde ngalemsulwa inhlitiyo lengakoniwa. Siphe kusihlwa babe uma batoba khona labanye lapha labangakwati ekucoleleni kwetono tabo kwangathi bona kusihlwa bangeta ngekuti thoba esiphambanweni futhi lapho bavume tono tabo kuNkulunkulu lonebulungiswa kucolela. Futhi kwangathi lokhu kungaba busuku lobukhulukati bethu sonke sikucela egameni lendodzana yakho iNkosi Jesu. Amen.
Now we do realize that there is no one in the earth that is able sufficiently to take.
Manje siyaqonda ukuthi akekho namunye emhlabeni longakhona ngalokwenele kuthatha livi laNkulunkulu futhi alembule ngoba livi libhalwe ngekuphefumulelwa. Umoya loyingcwele ungumcambi welivi.
And when one was sought far in heaven to take the book and to loose the seal.
Futhi ngesikhathi munye bekafunwa ezulwini kuthatha incwadi nekuchaca timbawu akutholwanga ngisho namunye ezulwini kanjalo nasemhlabeni noma ngaphansi kwemhlaba lobekafanele kuchaca letimbawu noma ngisho ukubuka kulencwadi.
And there was a lamb.
Futhi kwakuneliwundlu lapho lebelihlatshiwe kusukela kwasekelwa umhlaba. Futhi leta futhi lathatha lencwadi esandleni salowo lobekahleti etikwesihlalo sebukhosi. Futhi wachacha letimbawu futhi wavula livi.
And we are tonight believing and trusting in him that he will.
Futhi kusihlwa siyakholwa futhi sethembela kuye ukuthi utosivulela livi. Futhi manje njengoba ngifunda esahlukweni sesibili setendo njengoba nginiketa busuku bekucala kwakukubuya kwesibili ne kwenkosi Jesu kungulesithathu nangalesine ebusuku kwakungumnikelo lowenele konke.
Friday night was on the all sufficient.
Nangalesihlanu kwakuyinhlawulo leyenele konke. Kuphelela nikutholile itolo ebusuku na kuphelela singaba kanjani ngulaba ngasoleki empeleni futhi siphelele ebusweni baNkulunkulu futhi kusihlwa kungcwaba futhi kusasa kuvuka ekufeni njengoba nje tinsuku tilandzela. Manje ngikhethile kusihlwa kwekufundwa kwembhalo wami encwadini yetendo sahluko sesibili nelemashumi lamabili nesihlanu emashumi lamabili nesithupha nelemashumi lamabili nesikhombisa emavesi kufaka ekhathi futhi kufundzeka kanje Petro akhuluma Davide. Ngoba Davide wakhuluma ngaye ngayibona inkosi njalo isembi kwami ngoba ingasesandleni sami sekudla kude nginganyakatiswa.
Therefore did my heart rejoice.
Ngako ke insitiyo yami ijabulile nelulwimi lwami lwethaba ngisho nenyama yami iyohlala ngekwethemba
because thou will not leave my soul.
Ngoba wena ungeke ushiye umphefumulo wami esihogweni futhi ungeke uvume ukuthi lo ngcwele wakho abone kubola.
What a beautiful text for this night.
Sihloko lesihle kangaka salobusuku lobu kuthola ingcikitsi yakhe asethuneni.
The first thing we wish to look, draw your attention to is the
into yokuqala lesifisa kuyibuka kuthonsela emehlo enu kuyo kungaphosisi kwelivi laNkulunkulu. Nkulunkulu uyaligcina livi lakhe ncamashi.
And tonight we want to fasten our thoughts on that.
Futhi kusihlwa sifuna kufasela imicabango yethu kuloko ukuthi uNkulunkulu uyaligcina livi lakhe. Singaqiniseka ngayo yonke into uNkulunkulu layishito evini lakhe ukuthi iliqiniso. Nekukholwa akuphumuli etikwetihlabathi letihambako temicondvo yemuntu noma isayensi yetenkolo yemuntu kodwa kunenzawo yako yekugcina yekuphumula edwaleni lelingenakunyakatiswa lelivi laNkulunkulu leliphakathe. Livi, uma uNkulunkulu sekalishito lelo liliciniso kute kube phakathe, angeke aze alihocise futhi athi ngangingakaconzi lokho. Ngingasho tinto nawe ungasho tinto manje ke siyathanda ukuhoqisa ngoba sakusho ngelwati lwethu lo lendlula konke nangemandla ethu lendlula konke.
But then God is so much different from us. He is infant.
Kodwa ke uNkulunkulu wehluke kakhulu kakhulu kithi ungilongenasiphetho ngako ke akasho ngisho yinye into ngaphandle uma iphelele mbamba. Akadzingi kuyihocisa, akadzingi ukuthi acolise ngaloko lakushito. Kuhlala njalo kumile liciniso. Ngisho kuJesu, kulolu tinsuku letinkulu lesilugubhako, ngesikhathi uNkulunkulu abulala impela indodzana yakhe ngenxa yetono telive. Mhlawumbe kwakuyiminyaka letingulungwane ngaphambi kokuthi ngisho sisekelo sike sibekwe. Nkulunkulu wakhuluma livi futhi lingumkhicito losewucedziwe ezulwini uma Nkulunkulu alikhuluma selivele licedziwe. Oh, uma kuphela besingabamba ngqi kuthi lokho kuchazani besiyoba abantu labehluke kanjani pho kubona etincwadzini takhe tahlulelo letibekwe ekhathi lapha tekungalaleli bekuyokwenda umuntu atihlole yena lucoko liawa ngeliawa futhi bekuyokwenda lolungile ajabule liawa ngeliawa kufunza letibusiso uNkulunkulu latethembisile kulothembekile.
And we can rest assured that every word will be fulfilled.
Uthi singaqiniseka ukuthi lonke livi litogcwaliseka nje. Sibophele umphefumulo wethu kulo. Bekuhlala njalo kungaleyo ndlela.
When God spoke to Noah.
Ngesikhathi uNkulunkulu akhulume kuNoah emuva le eveni langaphambi kwembubhiso. Mhlawumbe engcenye ngaphambi kokuthi liBhayibheli like libhalwe. Noma leli Bhayibheli empeleni like libhalwe uNkulunkulu watshela Noah ukuthi kwakuthi asiphepho nemanti bekathombonya umhlaba futhi ngaphandle kwelicashata linye lebufakazi lobubonakalako ukuthi kutokwenteka yonke into iphambene kakhulu. Noah wahamba ngekwesaba futhi wakha umkhumbi wawulungisa wawuwe kusinzisa bendlu yakhe naye lucobo. Nkulunkulu akazange amendele phansi ngoba kwakulivi lakhe lalidzingeka lenteke uma uNkulunkulu athi tela litokwenteka.
When Job
Manje ngesikhathi Jobe incwadi lenzala kunato tonke eBhayibhelini leyabhalwa mhlawumbe ngaphambi kokubhalwa kwaGenesis futhi yafakwa eBhayibhelini naMosi wabhala Genesis. Jobe encwadini yakhe wabambelela ngesizotha etikwesethembiso uNkulunkulu lamentela sona. Futhi wema ngasemnikelweni wakhe wekushiswa ngaphandle kwekwesaba enhlitweni yakhe athi kuthi uNkulunkulu lakushito uNkulunkulu bekangakwenta. Futhi ngesikhathi yonke into ibonakala ihamba ngalokuphambene, Jobe wema wagcila ngoba sethembiso sankulunkulu sasigcilile. Unkulunkulu wamethembisa Jobe, na Jobe wabambelela kuleso sethembiso. Oh, uma libandla belingake lifike kuleyo ndzawo lapho lingabambelela ngesizotha etikwelivi laphakathi laNkulunkulu kuthi libe liciniso, bekuyoba ngumehluko lonjani pho? Bekuyoba kulungisa lokunjani? Bekuyoba kuncuma lokunjani? Bekuyoba kujabula lokunjani? Bekuyoba ngemandla lanjani uma besilisa nebesifazane bayothatha uNkulunkulu ngalaba kubonako kuthi loko lakushito kuliciniso. Akukhathaleki kuthi Timothy bukeka kanjani, loko akukaphathelani ngalutho nalo. UNkulunkulu washo njalo, loko kucedza yonke indzaba. Futhi Jobe ngesikhathi asesikhathini sekuvivinywa lesikhulu kakhulu salo lonke lwathi lwakhe lwekutibonela ngesikhathi atholiwe ebukhoneni baNkulunkulu, umuntu lolungile, ngisho uNkulunkulu washo ukuthi bekaphelele. Kwakungekho lo njengaye emhlabeni, naSathane wanikethwa lilungelo lokumlinga athi ngintomenta akwethuke ebusweni bakho. Futhi wacishe wayithatha impilo yaJobe, futhi bekangakwenda, kodwa uNkulunkulu wadweba umuca longumncele wathi ungenda noma yini kuye, kodwa ungakuthathi kuphila kwakhe. Khona-ke ngesikhathi Jobe eme kuwo impela umzuzwana lobucayiwe kulingwa, wathi ngiyathi umhlengi wami uyaphila, futhi ngetinsuku tekugcina uyokuma eluthulini. Noma nje tibungu tesikhumba tibhubhisa lo mtimba, noko enyameni yami ngitombona uNkulunkulu. Akunandzaba kuthi kwakubonakala kumnyama kanjani, nekuthi kwakubonakala kungesilo kanjani liciniso. Kwakunento Jobe lebekasimise kuyo umphefumulo wakhe, sethembiso sankulunkulu lesiphakathe. Oh, uma kuphela besingenta loko, caphelani, wabambelela esethembisweni, ngiyathi umhlengi wami uyaphila. Futhi ngifuna nicaphele kwemavi letako lengifisa kuwasho. Jobe wayicacisa indzawo yakhe yokungcwatshwa, futhi ngesikhathi Jobe afa wangcwatshwa kanjalo. Kwakunalenye indvodza ligama layo ngu-Abrahama leyathatha uNkulunkulu evini lakhe futhi yamkholwa uNkulunkulu. Futhi wabitha leto tintfo letati phambene esethembisweni uNkulunkulu lamnika sona ngekungathi tati ngekho, wathatha uNkulunkulu evini lakhe. Futhi ngesikhathi tinsuku tendlulile nemaviki netinyanga futhi ngisho neminyaka yendlulile, loko akutange kuphatamise Abrahama nakancane. LiBhayibheli lathi akangabatanga ngekungakholwa esethembisweni saNkulunkulu, kodwa bekethembekile anika uNkulunkulu ludumo. Ngesikhathi yonke into yayibonakala insuku tonke kalula, yayikhula iba lukhuni insuku tonke, kodwa ezikhundleni sekuthi aphele emandla, Jobe wacina nsuku tonke Oh, siciniseko lesibusiswe kanjele sinaso. Uma bumatima bubonakala buvuka kwenda into leyo uNkulunkulu la ethembisile lokungeke sekwendeke esikhundleni sekusabiswa kubuyela eveni sifanele sima sigcile kakhulu kunalesake sakuma ku isho kanje inkosi kufanele kuqethe indzaba uma uNkulunkulu asho lokuthide Uthi Abrahama wabika leto tintho letati khona ngekungathi tati ngekho ngoma tati phambene nelivi. Uthi ngesikhathi Abrahama alahlekelwe sithandwa sakhe nemikakhe Sara emva kweminyaka leminengi bahlala ndzawonye wathenga ingcenye yemhlaba edute nendzawo lapho Jobe angcwatshwa khona futhi wangcwaba Sara.
Wonder why they were prophets.
Niyatibuta kuthi leni bebaba prophets babona bathinzana naNkulunkulu futhi manje ngesikhathi Abraham asekafile wangcwatshwa na Sara.
Now he did not want these fellows to give him that portion of ground.
Manje bengafuni labo bafo bamnike leyo ngcenye yemhlaba. Wawuthenga embi kwabofakazi. Umfanekiso lomuhle kanjena wempaphathiso. Wawuthenga embi kwabofakazi. Loko kwakulifa lakhe. Oh, kungaleyo ndlela likholwa mbamba lelifanele lide ngayo. Hayi kunyenyela ekoneni. Kodwa mani embi kwabofakazi ngingufakazi wenkosi Jesu newamoyelwa ingcwele newemisebenzi yakhe lemikhulu futhi ikakhulukati nje njengoba sibona lolusuku lolubi lusonzela futhi ke ngesikhathi indvodzana yaAbrahama lokwakungu-Isaka sethembiso sasifanele sinikedwe yena futhi ngesikhathi Isaka afa wangcwatshwa naAbrahama Na Isaka watala Jakobe. Futhi ngesikhathi Jakobe afa endasi le eGibhithe. Kodwa caphelani ngaphambi kokuthi afe washo endvodzaneni yakhe lengumprofeti Josepha. Wota lapha ndvodzana. Beka sandla sakho eti kwengculu yami lekhubatekile. Ngoba khumbula ukuthi wakhubateka kanjani kungoba ingelosi yenkosi yathinza inyonga yakhe futhi wachuda kusukela ngalolo suku kuqhubeke wathi beka sanda sakho engculwini yami futhi ufunge kimi ngankulunkulu wabobabe bethu kuthi awuna ungcwaba endasi lapha eGibhithe Ngani na? Oh, bebanelivi, bebanesambulo. Futhi ake ngime lapha. Kusho ukuthi libandla laNkulunkulu lophilako lakhelwe etikwe sambulo sebuNkulunkulu. Hayi etikwe lihlelo, inhlangano, hayi etikwe sivumo kholo noma timfundziso, kodwa kulaka moya liqiniso lelembuliwe laNkulunkulu lophilako. Abela ensimini yase Eden beka nako ngesikhathi libandla liqala wathi kanjani ukuthi alethe liwundlu na akalethanga ngani sithelo njengoba kwenda Khayini na kodwa kwembulwa kuye Jesu kanye akhuluma wathi umuntu uthi ngiubani mina indvodzana yemuntu na labanye bathi ungumosi na Eliya kanjalo njalo wathi kodwa nina nithi ngiubani na Ngiyabona akubambeleli etikwaloko lomunye la kucabangako kunguloko lokwathi kuthi kuliciniso mine nithini na
That question would meet every one of us in the face tonight
Lo mbuto uyohlangana nathi sonke ebusweni kusihlwa mine nithini Na Petro ngekushesha akhulumela etulu ngaphandle kokungabata kunye wathi wena uKristu indodzana kaNkulunkulu lophilako njenga Jesu lo wathi timfihlo tatotonke tinhlitiyo ngoba bengasilutho lolunye ngaphandle kwaJehova abonakaliswe enyameni futhi wathi ubusisiwe wena Simoni ndvotsana yaJonas ngoba inyama nengati akukakwembuleli lokho kodwa babe wamlosezulwini ukwendile lokho futhi etikwa lelidwala ngitawulakha libandla lami nemasango esihogo angeke alehlule futhi thine bantu njengoba sitha thine maluthela sifuna kuhamba ngekukholwa thine mamethodisi sifuna kumemeta kude silithole nine mapentecostal nifuna kukhuluma ngetilimi kulithola kodwa lokho kukhweshe ngemamayela lati gitsi letilishumi kulo.
It is a divine revelation of the Lord Jesus Christ, the person of his being.
Kusambulo sebuNkulunkulu seNkosi Jesu Kristu, umuntu webunguye bakhe, entiwe wabonakaliswa enhlitiyweni. Eti kwalelidwala ngitawulakha libandla lami, nemasango esihogo angeke alehlule. Kusebenda ngalokuphelele naMateyu 24:5-24. Noma Johane Longwele
5:24. He that heareth my words and believeth on him that
loyo lova emavi ami futhi akholwe nguye longithumile unekuphila lokuphakathi futhi akayukuya ekulahlweni kodwa wendlulile ekufeni wangena ekuphileni. Hayi ngoba ube na noma ngumuphi umnyakato noma ngumuphi umuzwa kodwa ngoba ubenenhlanhla yekuba naKristu embuliwe kuwe avela ezulwini ethi kwalelidwala ngitawulakha libandla lami.
Jacob when he died his son
waseke Jakobe ngesikhathi afa indodzana yakhe yayinemtimba wakhe upakishiwe futhi wangcwatshwa naAbraham Isaka, Sara na Jakobe emaveni langcwele ePalestine. Kona ke Josepha angumprofeti waphumelela endase eGibhithe. Bemathi uNkulunkulu. uNkulunkulu bekatembule yena lucobo kuye. Futhi ngesikhathi afa wathi ningawangcwabi emathambo ami endase lapha. Kodwa bekani ngesikhathi ngalelinye lilanga uNkulunkulu impela uyonivakashela. Ngani na waphumula ngesizotha ethi kwelivi laNkulunkulu kuMose iminyaka lengemakhulu lamane bayokhonta lesive lesi kodwa ngiyobakhipha waphumula ngesizotha ethi kwelivi futhi umfanekiso lomuhle kanje lapha. Uma ndoqaphela wonke umHebheru londlulako nemhlane wakhe ushaywe waba maniphi niphi bagcilati betigcila futhi ngesikhathi abuke ethi kwemathambo emprofeti wakhe Josepha bekati ngalelinye lilanga bebayophuma ngoba lawo mathambo bekashiwe lapho kwesikhumbuto ukuthi ngalelinye lilanga bebayophuma. Sekuthi akube iminyaka lelishumi nesihlanu noma lishumi nesiphohlongo lendlulile ngesikhathi Billy Paul umfanyana cishe aneminyaka lesihlanu budzala ngalukhuni kakhulu sasinembali lencane lesasiyisa ethuneni lamake wakhe ngeluvivi ngalokunye kusa ngephasika lapho nje lilanga liphuma lithi mefu noma nje ngaphambi kokuthi kuse kwakungiyo bona ke kuya enkonzweni. Futhi lapho sisaya endas ethuneni lo mfolo omncanyane wakhumula sigcoko sakhe lapho sihamba siya lapho sathi wabo lo mncane nenina wakhe bekangcwatshwe khona. Futhi uqala kubuka etulu nekukhala futhi wathi babe make uphansi lapho kulo mgodi na.
She is not down there in that.
Ngathi cha ndvotsana akekho phansi lapho kulowo mgodi. Ungcono ngalokuphindwe kasigidzi kunawe nami. Wathi ngiyophinze ngimbone make futhi. Ngathi ngemusa kaNkulunkulu, uma ukufisa, ungaphinze umbone futhi. Wathi ngabe umtimba wakhe uyoke uphume kuleli thuna na. Ngathi sithandwa, vala emehlo akho, futhi ngidokucocela inzatshana eminyakeni leminengi lelikhulu leyendlula kulokusa lokhu kwakunelithuna lelashiywa lingenalutho. Ngathi kusikhumbuto kulabo labalala kuNkulunkulu, Kristu uyobaletha kanye naye uma eda ngale kwelithundi lekungabada. Ngibambelele ngesizotha ethi kwesethembiso saNkulunkulu lesiphakathe. Njengajobe wakudzala ngesikhathi siva kuthi umlotha emlotheni neluthule luthulini, kungikhumbuta lo ngifelo lowathi ungangitsheli ngemanani alabalilako kuphila nje kuliphupho lelingenalutho nemphefumulo ufile kulabatelako netimvo atisiko letibukeka tingiko. Wathi ya kuphila kuyaphatheka, kuphila kucinisile, nelithuna alisiyo inhloso yako ngoba wena uluthuli ubuyela eluthulini. Akukhulunywanga ngemphefumulo, bakubita ngemtimba wasezulwini kuthi uma sisuka lapha siyanzawana side.
Whatever it may be, I take the apostle's word when he said, if
noma kungaba yini ngithatha livi lempostoli ngesikhathi athi uma lelidokotwa lasemhlabeni noma indzawo yekuhlala idzilidwa, sinayo leseyivele ilinzile kuhamba sisuke kulena singene kuleyo.
Abraham, Isaac,
Abraham, Isaka, Jakobe, Jobe, bonke baprofeti bethemba futhi bakholwa kuthi kwakuta kuvuka ekufeni kuthi umhlengi bekeda. Baprofetha ngaye, Enoch waprofetha ngaye, waphumula ngesizotha wanamathelisa bufakazi bakhe ngako. Isaka, Jakobe, Daniela, Jeremiah, Hezekiah babambelela ngesizotha ethi kwesikhathi kuthi Mesiya uyokuda, futhi bafa nemiphefumulo yabo yaya eparadise. Bebangeke baye ebukhoneni bankulunkulu ngoba sibenako itolo ebusuku kuthi ingathi yetinkunzi netimbuti yayingeke ithethelele tono, isibekela tono kuphela. Kukhuluma ngelusuku lapho umnikelo lophelele ngoba ingathi esilwaneni beyingeke ibuyele esikhontini. Ngenxa yaloko besingeke siyekele kunikela iminikelo yalolo hlobo. Kodwa ngesikhathi indodana yankulunkulu ifa, lokuphila lokwakukuyo kwakungesiko lokunye ngaphandle kwankulunkulu, kubuya nekusithola sibe sekhathi emndenini wankulunkulu, futhi manje sibanvana bankulunkulu kuphila lokuvela engadini yakhe. Manje caphelani ngekushesha njengoba silandzela ngesikhathi emuva eTestamentini lelidzala, nalabo lebebakholwa futhi bakhonda futhi bafela ekukholweni balindzele leso sikhathi. Sizathu lawo baprofeti benda lokho futhi bafuna kungcwatshwa ePalestine bebathi kuthi kuvuka ekufeni kwakungeke kube seGibhithe, kwakutoba sePalestine kuphela. Kungako ngithi kusihlwa nginato tonke tinhlobo temagama, anginandzaba kuthi bantu bangibita ngani, lokho akusho lutho kimi. Into kuphela lengifuna kuyenda kwathi lokhu kuthi bengifile nekuphila kwami kufihlwe kuKristu ngankulunkulu, futhi kwabekwa luphawu ngamoya longcwele kuthi uma abida emkhathini walabafile ngiyosabela ngalolo suku ngingcwabe kuKristu, ngoba labo laba kuKristu uNkulunkulu uyobaletha naye ngalolo suku. Singena kanjani kuKristu na? BaseKorinte bekuqala sahluwe selishumi nakubili livesi lelishumi nakuthathu, ngamoya munye thine sonke sabhaphathiselwa emtimbeni munye futhi saba bafo labatakhamiti tembuso wankulunkulu. Sidisho kuthi sitehambi nebafokati kulo mhlaba, asisayophinze hhayi kufuna letintho lethi telive, kodwa sibuke kuta kwenkosi lebusisiwe kuthi isithathe isiyise ekubuseni kusuka elwandle kuya elwandle lolungenamkhawulo. Uma eta enkhathi emlweni yakhe impela sibuke kubuya kwakhe. Futhi-ke akungabateki emcondweni wami, kodwa nguloko Jesu bekanako emcondweni wakhe ngesikhathi alapha emhlabeni. Loko kwakungilokungabi nasiphosiso kwelivi lankulunkulu leliphakathi. Ngoba siyathi ukuthi kuye kwakuhlala kugcwala kwemtimba webuNkulunkulu. BuNkulunkulu bonke bebukuye. Beyangikho kokubili babe indvodzana namoya loyingcwele. Kodwa kwakuhlala esimeni semuntu, umtimba wasezulwini waNkulunkulu, umfanekiso lomkhulu waNkulunkulu. Lenda umuntu kuwo waseke umbeka emhlabeni. Beka nemtimba, uNkulunkulu akahlali ngaphandle kwemtimba. uNkulunkulu unemtimba, futhi ubukeka njengemuntu. Mose wawubona, labanye bawubona, futhi ubukeka njengemuntu. Futhi nje, kungucabanga nje, lokhu ngiko, wekuthi lokho kuyini. Futhi yonke into emhlabeni, buhle, bumnanzi, buhle bemhlaba, akusilutho evene, kodwa impendvulo lekhweshe kangcono kunaloko. Lesilindzele uma sishiya lomhlaba. Ngoba yonke into emhlabeni ingumfanekiso waloko lokusezulwini. Yonke into lenhle, yonke into lenenkulunga, yonke into lenhle, tihlahla, tinyoni, yonke into ingumfanekiso waloko lokusezulwini. Kuphila kwethu lucobo kungumfanekiso, kusithundi nje. Kuthi hayi indwa sibili, kuluhlangothi lwesithunzi sendwa sibili, kubita kufa kukhulisa lesithombe, kusibuyisela emuva kumtimba wasezulwini lesivela kuwo. Khona ke ekuvukeni singena ekufaneni naye, umtimba lovusiwe, lokuhle kanjena, hayi buhle kuphela kodwa kungiko sibili, liciniso lelizothile lelivi laNkulunkulu leliphakathi, kuthi sitoba njengaye. Caphelani manje, Jesu agcwaliswe ngawo onke emandla aNkulunkulu. Kodwa ngesikhathi ahlangana naSathane, akazange asebenzise noma ngumaphi emandla akhe. Wakhomba kuphela nje evini, wakwenta. Wathi kubhaliwe, umuntu angeke aphile ngesinkwa sodwa, kodwa ngalo lonke livi leliphuma emlonyeni waNkulunkulu. Ngakho ke ungasho kanjani ke ukuthi ungahlala ekhaya futhi nje ube ngumKristu lolungile njengoba be ungaba nguye na usebandleni na ungeke ukwende.
Read the word.
Funza livi, umoya loyingcwele utondla ngelivi. LiBhayibheli likudla lokukhethiwe kwakamoya kwaNkulunkulu kwelibandla lakhe. Namoya loyingcwele nguye loliletha kuwe futhi alibeke enhliziyweni futhi ngekubonga wena uyalinisela futhi sonke isethembiso sebuNkulunkulu siyoveta kona kanye nje lokho uNkulunkulu lathi siyokwenda sifanele sikwende livi lakhe futhi likuphila manje ngikhohliwe ukuthi bengifanele nje ngibe nehalf yeli hour. Kungithatha isikhathi lesithe kakhulu ukufika kuloko lengifuna kukusho. Kodwa caphelani, Jesu ngelu-awa lekugcina noma lamabili empilo yakhe, letinengi tiprofeto sagcwaliseka. Lomunye wathi kimi mina kethu Branham, lokhu kufanele kwenteke, nalokhu kufanele kwenteke, ngathi bekungenteka ngeli-awa. Uma ndofunza emahubo emashumi lamabili nakubili bese ke nibuka li-awa lakhe lekufa esiphambanweni ngiyakhohlwa nje manje ukuthi ingakho tiprofeto letigcamile lesagcwaliseka ema-aweni ekugcina lamabili noma lamathathu ekuphila kwakhe impela babhoboza etinyawo tami netandla tami uNkulunkulu wami uNkulunkulu wami ungishiyeleni na nalokunye kanjalo njengoba Davide akumemeta. Bese ke lenye into lengifuna niyicaphele, liciniso, lengxenye lengenakuphosisa yelivi laNkulunkulu. LiBhayibheli lathi, ugcina onke emathambo akhe, alikho nalinye lelephukile. Ngoba emfanekisweni, liwundlu lephasika lalingumfanekiso walo. Leliwundlu lifanele lingabi nasici, akukho mathambo lephukile lafanele abe sewundlwini. Futhi ngalelo awa, ngesikhathi yena, bekafile. Benyukela lapho kuyokwephula imilende yakhe ngesandlo. Futhi ngaphambi nje, bukani kulomzuzwana impela lobucayi. Lendoda nesandlo ilungele kushaya imilende yakhe. Kodwa livi laNkulunkulu lathi, akuyuba khona ngisho nalinye lithambo lelephulwako emtimbeni wakhe. Kutokwenzeka kanjani na? Siyasheshisa. Livi laNkulunkulu liphakathi. Uma livi laNkulunkulu liphelele kanjalo, labo laba kuKristu uqinisekile nje kuvuka njengoba kukhona kuvuka ekufeni. uNkulunkulu uqinisekile nje evini lakhe kukuphilisa njengoba anjalo kukusenzisa. Ngoba yena livi lakhe lelakwethembisa. Livi laNkulunkulu futhi asinalungelo kususa kulo. Kodwa nje kuthi liliqiniso. Likholweni akukhathaleki ukuthi kwentekani, likholweni noma kunjalo. Kungaleyo ndlela bonke labanye bebafanele balikholwe kanjalo. Uthi asikashiywa ngaphandle kuloko. uNkulunkulu wanikeza iPalestina kuIsrayeli. Kodwa bathi ngeke balwele lonke liintshi lemhlabathi labalithola. Lesethembiso senu, kodwa nitodzingeka nilwele lonke liintshi lenilishoko. Develi utokubona loko, impela utokubona. Kodwa caphelani, ngesikhathi bona sebalungele kwephula imilende yenkosi yethu Jesu. Kube leso sando sasiyoke sishaye umlende futhi siwephule. uNkulunkulu bekayobe utholakale anemanga. Kodwa kwakungekho bodeveli labenele kuko konke kuhlushwa lokumnyama kuvumela leso sando sishaye lowo mtimba loligugu. Ngoba Davide iminyaka lengamakhulu lasiphohlongo ngaphambi kwaloko wathi akuyuba khona ngisho linye lithambo lelephukile emtimbeni wakhe. Livi laNkulunkulu lutofanele lime licinisile. Kodwa bendanike bathatha sikhali futhi basiphisela eluhlangothini lwakhe. Futhi ingadi nemanti kwaphuma kugcwalisa lokho lokwashiwo liBhayibheli. Babhobose etandla tami neluhlangothi lwami. Livi lagcwaliseka. Manje ngesikhathi afa, oh liawale lesabeka kanjena pho. Ngicabanga ngalelo culo futhi kuthembeka. Kungenda nje ngitivele kabi uma ngicabanga ngalelo culo lelo lembongi leyalibhala iminyaka leminingi leyendlulile. Emadwala adzabuka emkhathini netibhakabhaka letimnyama. Umsindisi wami wakhothamisa inhloko yakhe wafa. Iveyili levuliwe yembula indlela leya etinjabulweni tasemazulwini nelusuku lolungapheli. Futhi ngesikhathi alenga lapho opha futhi afa ngesikhathi akhothamisa inhloko yakhe. Lilanga laba nemahloni kakhulu ngalo lucoko. Kubuka phansi etidalweni letifako uNkulunkulu latenda ngemfanekiso wakhe. Bethi yodzingeka tikhokhe linani lelinjalo kanjalo kukuhlenga. Lilanga lenqaba kubuka phansi emhlabeni ngalelo hour. Inyeti yahlazeka kakhulu yate yahoqisa endzaweni yayo. Letinkanyeti tafulathela umhlaba. Indlo lekabi kanjena pho sono lesaba ngiyo. Kuthi uNkulunkulu bekade ofanele asebentane naso. Nekubona labo bapristi labahalatisako nesikhwehlela silenga ebusweni bakhe. Indvodza yamshaya enhloko ngemhlanga futhi yathi, uma ungumprofeti sitshele ukuthi ngibani lokushayile. Lomunye wabo wadronqula silevu ebusweni bakhe futhi wamshaya ebusweni bakhe futhi bekafuna ukuthi yena atilwele icobo lwakhe. Wathi, kube umbuso wami bewale live masinyane nje bengiyobita babe wami. Bekatongithumelela bolegiyoni labalishumi nakubili betingelozi. Bekuyontshintshwa kodwa bekangakwenta kanjani na?
He just couldn't do it, for it was his own.
Bengeke nje akwente ngoba kwakubantwana bakhe bakhalela ingadi yakhe. Ungake ucabange nje baba babe nebantwana bakhe lucobo ebumnyameni bakhalela ingadi yababe wabo na? Kuleso sizathu bengeke enda lutho lolunye ngaphandle kwekufa. Kube akakwendanga kwakukubhubha ebantwaneni bakhe, kwakukubhubha kuletidwalwa. Kodwa bekadzingeka ukuthi afe kusinzisa abantu bakhe. Futhi ngesikhathi akwenda, ngesikhathi akhothamise inhloko yakhe, lo mhlaba lomdzala waba nekuthuthumela emhlane wawo. Ufanele ukuthi waba nemuzwa wekuphelelwa amandla ngoba iBhayibheli lasho ukuthi umhlaba wonke kusukela eHoreni lesithupha kuya kulemfica waba mnyama babusethi kwabo bonke buso bemhlaba. Nemhlaba watamatama nemadwala atsabuka neveyili elithembeli yahlebhuka kusukela etulu kuya phansi. Titini temhlatshelo tagenuka. Indvodzana yaNkulunkulu lophilako yafa.
He was so dead.
bekase kakhulu laze lilanga lakuconza bekase kakhulu yaze inyeti yakuconza bekase kakhulu taze tinganyeti takuconza bekase kakhulu waze umhlaba wakuconza bekase kakhulu taze tingcenye takuconza imikhathi yakuconza yonke indlo yadzingeka yathi kuthi bekayindodzana yankulunkulu ngoba livi lankulunkulu lingeke lehluleke wethenjiswa kusukela ensimini yase-Eden imbewu letohubula inhloko yenyoka manje kwendekani kuye na wayaphi ngesikhathi ashiye siphambano futhi waya ethuneni lajosefa wase-aramathiya na bekaphuye kakhulu bekangenandzawo yekuklamelisa inhloko yakhe watalelwa emkhombeni neligama lelimnyama emva kwakhe njengomntwana loluvezandlebe wahlekwa wahlekiswa ngaye wahalatiswa emhlabeni wahlekiswa ngaye futhi wenqatshwa futhi ngesikhathi afa wadzingeka kuthi afe ngesijeziso sekubulawa emkhathini wetigebengu letimbili futhi kwakungekho ngisho nenzawo yekumngcwaba futhi wangcwatshwa ethuneni lalomunye umuntu yena kanye lo nkulunkulu wasezulwini eta emhlabeni sicabanga ukuthi sibobani kuthi sitofanele sihambe sendlule ekuhluphekeni lokuncanyana na yini lasendela yona kucabanga emngani kudadisha ngalo leli sotsha lelingumroma lathi liciniso leyo indodzana yankulunkulu so nisafanele sikuconze Judas wathi ngithengise ingadi lengenacala bekadzingeka akuconze umhlaba wonke wakuconza ngako-ke wayaphi na uma umuntu afa ngabe loko kuyakuchetha na cha mnumzane bekafanele afe ngaleyo ndlela ngoba ibhayibheli lankulunkulu lasho ukuthi bekatofa ngaleyo ndlela futhi wethemba livi lankulunkulu nguleso sizathu bekangathi empilweni yakhe zilitani leli thembeli futhi ngitolivusa etinsukwini letintsathu ngoba Davide washo kulenye inzawo kuphela ebhayibhelini ngaphansi kokuphefumulelwa ngesikhathi Davide indoda yankulunkulu umprofethi lobekagcotshiwe ngelivi wathi angiyuvuma lo ngcwele wami abone kubola kanjalo anginakushiya umphefumulo wakhe esihogweni jesu wathi dzilitani lo mtimba futhi ngitawuvusa ensukwini letintsathu bekathi kuthi livi lankulunkulu lalingeke lehluleke Ohe kube kuphela abengabambelela ngesizotha kuloko akholwa kuthi livi laNkuluNkulu lingeke lehluleke besingaphumula kangakanani ngesizotha kuthi sitalwe kabusha ngamoya longcwele futhi kona kubufakazi enhlitweni yethu khona manje kuthi siyathi kuthi umhlengi wethu uyaphila futhi uyobuya futhi ngalelinye ilanga Ninisekani kuthi labo laba kuKristu uNkulunkulu yobabuyisa naye. Caphelani manje nango lapha khona. Bekathi kuthi akukho ngisho nalesisodwa saleto dark mtimba, salo mtimba lesiyoke sibole. Emaawa langemashumi lasikhombisa nakubili. Kubola kuyangena. Nguleso sizathu angazange ahlale letinsuku letintsathu. Wafa ngalesihlanu ntambama, wavuka ngelisondo ekuseni. Kodwa kwakusemkhathini waleto tinsuku letintsathu emkhathini waleto tinsuku letintsathu bekatovuka futhi ngoba bekethembe livi laNkuluNkulu nangu ahamba washiya wayaphi ngesikhathi esuka na libhayibheli lathi wenyuka wahamba futhi washumayela emiphefumulweni lebe isekuboshweni lengazange iphenduke ekubeketeleni kwetinsuku tanowa umphefumulo wakhe umoya wakhe umtimba wasezulwini wakhe webuntu bakhe lucobo waya phansi asimlandzele beningathanda kusihlwa kumlandzela imizuzu lembalwa na ake sibone ukuthi wayaphi ngaphasana nje edindzaweni tetidalwa letimfako kunelizinga lemandla emadimoni ngaphansi kwaloko ngetudlwana nje kwaloko kulele imphefumulo yalabanga kalungi ngaphansi kwako kulele wona kanye umbuso wasathane sihogo Bonake nje ngetulu kwethu kulele umoya loyingcwele bese ke ngaphansi kwealtar kulele imiphefumulo yabantu labalungile bese ke lokulandzelako ngunkulunkulu ucobo lwakhe lo yedwa ahamba ashona phansi lomunye ahamba enyuka lemimoya lemibili ilapha emhlabeni iwunga abantu balomhlaba futhi ngesikhathi Jesu sekafile wenyukela etulu endasi lapho sengiyambona ngalolo lesihlanu ntsambama emva kokufa kwakhe untonjotha emnyango etindzaweni talabalahliwe ake simlandzele umzuzu umnyango uyavuleka kwakune besifazane kwakukhona besilisa kwakukhona tintombi nalabadzala bebabonke ndzawonye kuleyo ndzawo lembi kakhulu lebitwa ngelijele lemiphefumulo lelahlekile kube benginesikhathi bengingathanda kunitshela futhi kungahle kube ngumbono kodwa ngalesinye isikhathi ngayivakashela leyo ndzawo futhi ngamemeta kakhulu ngifuna sihawu ngesikhathi ngisoni ngendlula ngaphansi kwekuhlindwa ngesikhathi ngiphuma ngangime enshonalanga netandla tami tiphakamele engasezulwini nesiphambano sikhanyisa kimi kodwa kuleyo ndzawo legcwele kulila lapho Jesu waya emnyango yonke indvo yayifanele ifakaze ukuthi bekayindvodzana yaNkulunkulu ngoba bebakadze bashumayelile ekubeketeleni kwetinsuku taNowa wangcongcotha emnyango wathi nginguye loyo inokhi lakhuluma ngaye ngingule ntalo yewesifazane lebeyithwa uhubula inhloko yenyoka lonke livi laNkulunkulu ligcwalisekile ngisanza kufa nje ngale eCalvary futhi ngilithengile libandla lami futhi lo inokhi lakhuluma ngaye nginguye futhi bebangenawuhawukelwa bangenathemba ngoba bebaphambukile futhi umnyango wavalwa ebusweni babo kwehle njalo kuya etindzaweni temadimoni kwehle njalo kuyofika kuwo kanye nje emasango esihogo wangcongcotha emnyango loku kungesikhathi bekasethuneni umtimba wakhe ukhona khona ulinze kuvuka ekufeni wavakashela letindzawo leto lolungile nalongakalungi laya kudo lapho utoya khona ngalolunye lwaletinsuku leti kuyinye noma leletinye tindzawo futhi wangcongcotha emnyango wesihogo futhi ngesikhathi akwenda devel waphuma futhi nje sengiyamuva athi oh ngako sewugcine wefika impela bengicabanga ukuthi ngikutholile ngesikhathi ngibulala abela niyabona ngesikhathi leyo ntalo bethenjisiwe ensimini yase-Eden develi bekahlala njalo etama kubhubhisa leyo ntalo nekufa kwa-abela nekufika kwaseth kwakukufa nje kungcwatshwa nekuvuka kwakristu leyo ntalo ifanele iqhubeke futhi wetama kuyibhubhisa wathi ngangicabanga ukuthi ngikutholile ngesikhathi ngibhubhisa abela ngangicabanga ukuthi ngikutholile ngesikhathi ngibhubhisa abaprofeti ngangicinisekile ukuthi ngikutholile ngesikhathi ngincuma Johane inhloko kodwa manje emva kwako konke sewufikile sengikutholile manje oh he sengiyamuva athi sathane wota lapha ungubasi manje ufinyelela ngale uthatha leso sikhiya sekufa nesihogo eluhlangothini lwakhe wasilengisa kulwakhe lucobo luhlangothi ngifuna ukukuniketa satiso bewusolo ukhohlisa sikhathi lesithe ngalokwenele ngiyindvodzana yankulunkulu lophilako letelwe yintombi ndo ingati yami isemanti esiphambanweni futhi sikweneti lesigcwele sibhadelwe awusenamalungelo nhlobo sewuhlutshuliwe nginikete leto tikhiya kunjalo kwaguquka futhi wamhloma sicathulo lesihle lesinempilo wase ugangihlata sivalo kanye nako futhi wathi hlala ekhathi lapho ngingubasi kusukela manje kuchubeke manje bekete tikhiya tembuso ngoba wathi nikaphetro sithola konke lokho ekuseni empaphathisweni wemandi kodwa bekanetikhiya tekufa nesihogo futhi watithatha emva kokuvuka kwakhe wathi nginetikhiya tekufa nesihogo petro bekanetikhiya tembuso sathane bekanetikhiya tekufa nesihogo kodwa manje jesu unato ungubasi nangu uyaqala sekuba liphasika sikhathi sendlula ngekushesha kodwa kunalelinye licembu uphi ijobe na uphi abrahama na bakuphi na bakuphi labo bafola bathemba livi lankulunkulu na ngabe sewubakhohliwe na ngabe kufa kuyabashabalalisa na ngabe kwakunguloko kuphela kwako na ngeke ngeke nkulunkulu ufanele aligcine livi lakhe sengiyambona ake sithi kulunguta kancane eparadesi futhi sibuye ngalapho futhi ngibona Sara na-Abrahama bahambahamba lapho futhi emva kwesikhashana lokutsite emnyango.
Abraham goes and opens the door.
Abraham uyahamba futhi uvula umnyango. Wathi sithandwa wotha lapha. Buka lapha. Buka lapha. Nguye kanye lona lowema nami ngaphansi kwemokhi ngalolo suku. UNkulunkulu waAbraham.
Just then I can see Daniel.
Kona ke sengiyambona Daniela ubuka etikwelihlombe lakhe futhi uthi lelo lidvala lelasikwa entsabeni ngalo uqinisekile nje njengoba ngime lapha. Ngiyambona Jobe asukuma athi lo ngumhlengi wami lo lengathi bengathi kuthi uyaphila futhi ngalelinye ilanga uyokuma etikwemhlaba. Umtimba wami ungahle ungabi ngethulu kuphela sipunu nje lesincanyana lesigcwele umlotha kodwa emizuzwini lelishumi nesihlanu kusukela manje ngitoba kuwo futhi lo nguye. Hezekiah ubuka ngale etulu futhi wathi ngibone lo muntu lofanako njengelisondo ekhathi nelisondo liguquka etulu le emkhathini nemoya. Oh he, kodake etulu kuta Enoki. Enoki wathi ngambona eta netingulungwane letilishumi talabangcwele bakhe kufeza sahlulelo. Nabo labangcwele belithestamenti lelidzala balinzile impela bebalinzile ngaphansi kokubuyisana ngengadi bebangeke bahambe bangene ebukhoneni bankulunkulu nkulunkulu wasezulwini ngoba ingadi yembuti neyemvu bengeke isisuse sono. Kodwa wathi bazalwane bami nginguye lowo lenicabanga ukuthi nginguye. Ngintalo yewesifazane, ngindvodzana yaDavide, ngindvodzana yaNkulunkulu, nginguloyo lotelwe yintfombi ntfo, ingati yami ikuhlawulele. Benilinzile ngaphansi kwengati yetimvu netimbuti, kodwa manje ingati yami iyahlawula. Futhi senikhululekile, asenyuke manje, sekuthi impela akube liphasika. Cabangani nje, lokho kwakucishe kube yiminyaka lengemakhulu lalishumi nemfica, nalokutsite lendlula kusihlwa. Sengiyamuva Abrahama athi, Nkosi, uma sivukela emtimbeni wethu futhi, futhi Sara nami nje, sikuthanda kahle kakhulu, ungeke ube nenkinga uma senda siteshi sesikhashana, luhlobo lolunjalo endleleni yakho na. Yebo ke sengiyamuva athi ngani cha impela ngeke ngitohlala nebafundzi bami cishe tinsuku letingemashumi lamane calatani futhi nibone ukuthi yonke into ibukeka kanjani ngaloko kusa kweliphasika lokukhatha imlako lapho siyothatha khona ekuseni inkosi ithanda ngesikhathi avuka kulabafile leBhayibheli lathi ngekwaMateyu longcwele wemashumi lababili nesikhombisa kuthi labanengi balabangcwele labalala eluthulini lomhlaba bavuka futhi baphuma emathuneni. Kwakungubani na? Abrahama, Isaka, Jakobe, Jobe, labo ngesambulo sakamoya lesambulo abathi kuthi umhlengi uyokuma emhlabeni ngalelinye lilanga. Loyo ngibo titselo tekuqala talabo labalele. Lapho bahamba bangena edolobheni. Sengiyambona Sara naAbrahama lomncane uthi agcwele nalobukekako na nalogcwele kuphila. Angasayophindze aguge, angasayophindze agule, angasayophindze alambe. Bahamba lapho ngemitimba yabo. Kayifase emile lapho athi, "Niyathi kutsini? Kunento leyendekile ngalele linye lilanga nje. Bukani kule nyakanyaka leli thempeli leli kuyo. Kune sithotsingeka ukuthi sithole lothide kuthunga lelo khethini. Bukani lawo libhokisi lemnikelo liguquliwe. Kwendekeni na? Ngabe lo mfo ungisonganyeti na? Ngabe bekangumthakathi na noma kwendekeni na?" Shano, wota lapha Josephus. Bobani letithandzani letincane labeme lapho na? Abraham wathi Sara siyabonwa kungcono siphume. Babonakala kulabanengi. Loko kwakungesiko konke kwako ekuvaleni kaphelani. Ngalelinye ilanga emva kokuba seka bebavakashile Abraham, Isaka, Jakobe nabo bonke bebakadze bavakashe evendeni zabuko ngesikhathi Jesu enyukele etulu. Wena uthi mina kethu Branham ngabe leyo insumansumane na? Cha mnumzane ngitoni khombisa embhalweni emzuzwini. ngesikhathi acala kwenyuka babone yena kuphela kodwa labangcwele belitestamenti lelidzala bahamba naye ngoba libhayibheli lasho ukuthi wakhulula labathunjiwe futhi wapha abantu tipho futhi sengiyambona lapho enyuka futhi ajoyinana nelibandla lakhe ingelosi letimbili letiphuma ebhendini lebetidlala umculo tabuya emva lapho futhi tathi nine bantu basegalile nimeleni nibuka etulu na ngoba lo Jesu lofanako lowenyusiwe uyabuya futhi impela bashashisa babuyela emuva kujoyina ludwendwe futhi phansi bathabula tibhakabhaka Jesu nalabangcwele belitestamenti lelidzala bahamba bendlula inyeti bendlula lilanga bendlula tinkanyeti futhi ngesikhathi bangena ekuboneni kwalelo lelikhulu emazulu lamahle lamhlophe labangcwele belitestamenti lelidzala bamemeta kakhulu bacaphuna umbhalo phakamani nini emasango laphakathi futhi niphakame phakamani nini emasango aphakathi futhi niphakame futhi nivumele inkosi yangatimulo ingene yonke tingelosi tabuthana ndzawonye etulu etibambelweni de kuthi ivikela telizulu futhi tathi ngubani le nkosi yangatimulo na labangcwele belitestamenti lelidzala bathi inkosi yemabandla lenemandla empini bengumncobi ingelosi yacinzethela likinobho lelikhulu nemasango epharele aswaya avuleka phansi ngo kudzabule edolobheni laseJerusalema kuta lomkhulu umncobi lonemandla aletha labangcwele belitestamenti lelidzala emabhendi etingelosi adlala lapho tingelosi timemeta bengumncobi lonemandla Bekanetikhiya tekufa nesihogo tilenga eluhlangothini lwakhe ehla ngqo endlula tigodlo tengatimulo wathi wefika esihlalweni sebukhosi futhi wathi babe naba bakholwa ekukholweni evini lakho kuthi ngiyobuta ngalelinye lilanga ngikuncobe kokubili kufa nesihogo Kwakuyini mnakethu na? Bekanetibati esandleni sakhe kukhombisa ukuthi bekakade asempini ludumo kuNkulunkulu losethuli ulowo mncobi lonemandla naba babe Abrahama, Isaka naJakobe sengiyamuva athi ndvothana khwela etulu lapha eceleni kwami futhi uhlale phansi ngize ngente sonke sitha senabelo setinyawo takho nakethu ngalenye ilanga utokuta futhi kuyoba lusuku lolunjani pho bengesiye longenti lutho ngesikhathi asethuneni sicabanga ukuthi bekalele nje lapho afile kodwa beka phansi asolo ancoba wehlela phansi futhi wathatha tikhiya kusathane unetikhiya tako kokubili kufa nesihogo kusihlwa wathi ngoba ngiyaphila ningaphila nani ngiyathi buta kusihlwa mnakethu lothandzekako thathe uke wakucabangisisa yini loko ngebucotho na uyaconza ukuthi uphila kuphela ngoba yena uyaphila ukuthakasele ngalokwenele ukuthi utinikele wena lucobo futhi uthi nkulunkulu ngilapha soni ngihawukele wake wamemukela yini lowo mhlatshelo lowenele konke na wake wamtshela ukuthi uyamthanda na ngabe kuyayilimata yini imizwa yakho uma wenta lokuliphutha na uma ungakaze ute kulolo lwathi manje kulokungcwatshwa lokhu lapho sikhathi sethu sibaleka nje utivela ukahle Kodwa ngiyatibuta uma ungakaze uke umemukele Kristu njengemsindisi loqondene nawe angathi ukuthi beungakwenda yini sisakhotha msathi inhloko tethu kwemzuzwana nje evini lemkhuleko dlala lelo emadwala latsabuka ekhathi uma uthanda athathe dethi uma unalo kulungile noma yini itosebenda netinhloko tethu tikhotseme ngitonibuta umbuto loqotho sibili Kumbulani bangani soni noma longcwele awusuye lose angasekho uma sikungcwaba umphefumulo wakho unzawana tsite manje Jesu avakashela totimbili letindzawo ngekusho kwemibhalo beyakutholaphi uma beungahamba kusihlwa na beungaba nawo umnyango wemusa uvalwe ebusweni bakho ngoba wencabile na Kumbula Hayi kuthi umsindisi kuphela, ulijaji. Ulijaji manje. Umehlulela kanjani na? Mvumele abe ngumsindisi wakho manje. Inzatshana iyafika emcondweni wami. Esikhathini lesandlulile umfanyana bekahleti enxoleni. Sibhamu sadubula endasi esitaladini. Nemahashi abaleka futhi laliya ngaseweni. Likhawa lelincane ligijima futhi lamisa lamahashi ngaphambi nje kwekuthi inxola iwele eweni. Ngoba yayinemfana kuyo. Wasinzisa impilo yalo lomncane. Iminyaka leminingi emva kwaloko emile endlini yenkantolo lomfana lofanako bekendela icala wathatha umgwaqo longakalungi anelicala bekanatha agembula wadubula umuntu futhi bekanelicala watholakala anelicala naleli jaji lasukuma futhi lathi ngikugweba ukuthi ulengiswe ngenthambo yakho kude kuphila kwakho lokufaka kuphume Leyo nsizwa yathi jaji futhi wamisa kuqhubeka kwenkantolo lapho agcumela ngale kwetinsimbi futhi wawela etinyaweni teli jaji acela sihawu wathi jaji buka buso bami awungathi na lathi khandotsa nangkwati wathi uyakukhumbula kuphila kwemfanyana lo wakusinzisa eminyakeni eminingi ledlula ehashini lebelibaleka na wathi yebo ngiyakukhumbula wathi ngingulo mfana Wathi mahluleli wangisinzisa khona ke ngisinzise manje leli jaji lambuka phansi futhi lathi ndvotsana ngalolo suku ngangingumsinzisi wakho namuhla ngingumehluleli wakho namuhla ungumsinzisi wakho soni kusasa angahle abe leli jaji lakho asiphindze sikucabange manje njengoba umculo udlala futhi wonke umuntu akhuleka labo labasethe inkundleni tekukhuleka naNkulunkulu Angathi kusihlwa manje ngekushesha labo labangathandza kwemukela Kristu njengemsindisi loqondene nabo bathi uNkulunkulu bani nesihawu kimi soni ngifuna kuta ngengadi lechithiwe ngidziniwe kujoyina emabandla futhi ngigijima ngisuka endzaweni ngiya endzaweni ngifuna kutalwa kabusha ngifuna sentakalo enhlitiyweni yami kuthi ngathi kuthi Kristu utambulile yena lucobo kimi Nesambulo sakamoya leso lokhulume ngaso mina kethu Branham ngifuna sambulo sakamoya umoya lo ingcwele enhlitweni yami singende ngiphile silethe Kristu abe ngilophatheka kimi kunalele nginiko kimi licobo ngifisa leso sendakalo mina kethu Branham ungangikhulekela yini ngisaphakamisa sandla sami na ungasiphakamisa sandla sakho manje lofisa ukukhunjulwa Nkulunkulu akubusise dzathe Nkulunkulu akubusise emva lapho dzathe Loko kuhle Nkulunkulu akubusise mnumzane Loko kuhle phakamisani ikandla tenu manje qhubeka uphakamise isandla sakho ungaba nemahloni kanjani na ungakwencaba lokunjengaloko mngani na kumbula oh wena uthi nakethu Branham bashumayele ushumayele iminyaka ngiyathi kodwa ngalolunye lwalethi insuku leti bathokuma kushumayela Futhi indlela tindwe letibukeka ngayo kungahle kube ngumanje utokuva inshumayelo yakho yokugcina ecinisweni lena kungahle kube yakho yokugcina oh wena uthi ngisemncane lo akunandzaba kufa akuhloniphi muntu noma umnyaka noma likhono ungamemukela wena manje njengemsindisi loqondene nawe ngekuphakamisa isandla sakho uthi uNkulunkulu bani nemusa kimi Phakamisani tandla tenu kanye nato tonke leti. Futhi uthi, manje ngifuna kwemukela Kristu. Ungasiphakamisa isandla sakho na. Lomunye lohlubukile uthi, Nkulunkulu, bani nemusa kimi. Ngifuna kubuyela kuKristu kusihlwa. Kuthi kusasa kungahle kube kuvuka ekufeni lokusha kimi. Bewungeke wathi phakamisa yini tandla takho na. Phakamisa isandla sakho uthi, bani nesihawu kimi. Ngifuna kuta manje. Ungakwenda na. Phakamisa isandla sakho. Uthi bengisolo ngingumhlubuki kodwa kusihlwa uNkulunkulu akubusise thatha uNkulunkulu akubusise lokho kuhle ngitokwemukela Kristu njengemsindisi loqondene nami ngitomemukela kusihlwa ngizulazulile iminyaka leminingi ngisukile kuNkulunkulu kodwa manje ngita ekhaya utomemukela kusihlwa kuthi lokho kungahle kube kuvuka kwakho lokusha impilo yakho lenzala ingahle iphele na Lo dzathe wenyukela ealtari utokwenda kuvuma kwakhe kuma nomunye futhi lofuna kuthatha indzawo yabo lapha ukhuphukele lapha naye ekuvumeni kwabo na ungasukuma futhi wenyukele la altari nawe ialtari vuliwe impela yenyuka ngo khona manje uma ufuna kuma lapha futhi ukhuleke konke nje kutolulu woda ningeta na etiwe kuvuma kwekukholwa kwenu Eti kwa kukholwa kwakho endvodzaneni yaNkulunkulu bewungeta yini manje kulungile kukini khumbulani nguwe ngabe usoni na ungumhlubuki na uyabanza futhi ukweshile kuKristu na uyafuna kuvuswa kabusha naye manje ucale impilo lensha na kuthiwani ngawe ndvotsa nemfati lobeka solo beka solo angephandle sikhathi lesidze niphikisana ekhaya lenu na ningeteneta yini futhi nicondzise leyo ndvona nkulunkulu nalomunye nalomunye na yendani liphasika libe liphasika leliciniso kini calani likhaya lelisha kanjani ke ngawe longakaze Longakaze ube nemkhuleko ekhaya lakho uya ekhaya nje uvela ebandleni uthi utame kuphila lokwendlula konke longakwenda awulethi umndeni ndzawonye futhi nikhuleke na kungako sinebuhlongandlebe bensha lobungaka netindlo lesinato kungako emakhaya aseAmerica ephukile ungeke weta yini ucale kabusha kusihlwa na ungakwenda na uyamenywa khumbula ngiyumfundisi wakho manje Ngiyoba ngufakazi ngalolo suku. Sisakhothamise etinhloko tethu ke manje sitokhuleka. Babe wethu losezulwini lobusisiwe. Kusihlwa siletha kuwe lesethameli ngebungcwele lobunesizotha kakhulu lesisatiko kuthi kanjani. Sisondzela ngekuthi thoba esihlalweni sakho sebukhosi. Kuthi emva kwalomlayeto kusihlwa Kuthi lokho kungcwatshwa lokukhulu akazange alale athule umphefumulo wakhe wahamba waqhubekela ngqo etindzaweni futhi kwacedzela umsebenzi kaNkulunkulu lowo lebekagcotshelwe kuwenda futhi kusasa ekuseni sithola lapho ahamba wathabula emazingeni lasetulu anqoba yonke into ekuvukeni kwakhe Kodwa uyaphuma ekuseni ngeliphasika entela kulungisiswa kwethu uthi siyathola ukuthi wathumela umoya loyingcwele emuva kulahla ngelicala abantu besono futhi siyakhuleka kusihlwa Nkosi ukuthi labo labaphakamisa ethandla tabo bangakhunjulwa embi kwakho kwangathi sincumo sabo singaba ngulesisuka enhlitiyweni yabo kusihlwa ukuthi bakwemukelile wena futhi bayakukholwa futhi kwangathi banganamathiselwa ngeluphawu lwesethembiso kusihlwa umoya loyingcwele siphe kona babe ngoba sibanikela kuwe nalomlayeto kusihlwa kwangathi ungabusisa labo labawuvile labo nkosi labato uthatha baye nawo emakhaya abo futhi ukucwilise kujule etinhlitweni tabo kwangathi bangaphila evini laNkulunkulu siphe kona babe ngoba sikucela egameni laKristu amen